ZLatestmusic.com.
It's your boy
Nev.
It's your boy NAEVTK.
Levels.
You're on next.
Naine na kuyewa, ni mafuna kukuna. Baby gay, I'm missing you too. Asembe nili na mapepe, sembe ni mambululuka. Nifuna ni kuone, I'm missing you too. Naine na kuyewa,
naine na kuyewa,
mafuna kukuona,
mafuna kukuona.
Baby gay,
hey,
I'm missing you too.
I miss you, baby.
Asembe nili na mapepe,
asembe
ni mambululuka. Nifuna ni kuoni,
nifuna baby.
I'm missing
your boy, N-A-E-V.
Baby, mwangina ni wamiza. Baby girl, nakuyewa. Ineze sineze na hopo, ati baby uliku nibalako. Ati kapina wapiamo, wapiamo. Tike tamaha, wela utenge paseo yako iwe. Nasegula, naona moku. Muli leta yako baby, kalembedwa ati I miss you baby. Nizachi tabwanja kuti nikuone. Mauya, anichaya kumutima, asembe nili na mapepe.
Naine na kuyewa,
naine na kuyewa,
mafuna kukuona,
mafuna kukuona.
Baby gay,
hey,
I'm missing you too.
I miss you baby.
Asembe nili na mapepe, seeing you too.
Nikagona ndiwe niona, nikalota ndiwe niona. Mumaso mwanga, nakuyewa, nakuyewa. Sembe penze pafupi, sembe na fendera, sembe na kuona. Ndava leta yako mwandi, sinina mvele poso, sinina mvele poso. China nivava pene tina chaya koka different. China nivava pene nina mvela unaenda kuina. China nivava, china nivava. Naine na kuyewa, ni mafuna kukuona.
Naine na kuyewa,
naine na kuyewa,
mafuna kukuona,
mafuna kukuona.
Baby gay,
hey,
I'm missing you too.
I miss you baby.
Asembe nili na mapepe,
nili na mapepe.
Sembe ni mambululuka. Nifuna ni kuoni,
nifuna baby.
I'm missing you too.
Fash. We still run town music.
Neptike baby. Dibidi lie. D. DJ Rodnex. Thank you for this one, you know. Yo, Chill, Dresh, Prince DK, Cafe in the View, Chaplin Twister, Femi, Mr. Innocent.
Wow, DJ Rodnex.
But I give my get shine. Hashtag Basic.
LatestMusic.com.
Mwe kudanga, shapa yulemba.